Omubisi guwomera waliwo ekigusinga empologoma erinaamaanyi waliwo ekigisinga zaabu kya bugagga naye waliwo ekigisinga kimulinga kirungi nnyo waliwo ekigisinga akambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira akambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira akambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira okangamba mpulira ngendeera okangamba muli obulamu bukyukako okangamba muli omutima guba mugumu newembanyize muli mpulira nzikakana kalimu vitamini kakira magineti kasinga peinikira kano kampa amaanyi kagambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira kagambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira kagambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira suubiza nti oli kangamba nemberenganye newendikootakoota kawampita okyola atalina nsimbi olibeera nange forever neva akanyumira kakunyumira kagambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira kagambo kyakasinga obulungi akanyumira kakunyumira okangamba mpulira ngendeera okangamba muli obulamu bukyukako okangamba muli omutima guba mugumu newembanyize muli mpulira nzikakana.